yande joni tedi minta chapantati studio kanangu habaruje forfulde le ko kibaruji dini min kala hala fawar jondu konan ni watta ko tawe hon potala wada hakkunde remobe durobe dundu konan ni be tokkala bi jojjina do fi ko darto gurti kany e demal dum wonno ko fawar jondu konan ni prefet mo departement do gandu ci wadno dagal yaade mabbe ko watta fawar jondu konan ni hono yanugol sukalo e pamaroy chapanay didi woni ko heba en dal agadez hitan hikande endam todu kon en kala dum sabide ko wonno wad e do fi on enda har fi la kon darto sarus ko jido ren gol suka ben endam har yewtal men pinna hande studio kala ngo haltana hala sariya sa a yari woytandu mada ne gatta ko accita sariya on enda kanyi wonno ko faande nante elei kibar on don du kondam suman amadou janganto habaru je fulfulde kori janhirte modon ko puddirte ni wonno hono hippitere ko wadi dum du konan hono policibe taton woni ko wara e goddu konan barminama dum wadaina ni hono jamma hanke de enda nokkoto policibe darto e der wulete ngo dabira tawa kana le commune mo madarumfa dum wonno kibar mo min kebi subaka hande o dum du konan ni horebe region on enda subaka hande ni be jeyno kurto dum watton endam be porreedu konan e mobol policibe may ben enda nani le kibari di fawar jono tawa le wuro tengo garadawa tawa kala der faande departement mo keita region mo tawa don du konan durobe kono witto ase noga e jene le wuro october ndu be jofi dabbaji mabbe naati gesse yerno kibaru hokkira gesse tawa du konan kettal wonno wadde e wakkati mo kalte o da jofaka don sabi dum wadi fotter hakkure mobe durobe walde den du konan ni hono ko wadde le wurdo non ko wadi yerno studio kala ngo hebbi kabaru o subaka o der mu wi ama hon remobe taton won ko barmina non du fa hande dida mabbe kay jaatina ko yara fa loktoro maunde de keitam non du robbe du konna jeddo mu e won ko nanga yara gendarmerie wakati mo kalte on yerno kibar o enan tabintineri nani gambatte alle e hadude wolde wada hakkure mobe durobe onda ni waddi ko faware jondu konna alle e fahande du konna gese gonno kette o kanamo kalte o dum waddi ko prefet mo dogan duuci waddi noddangal yaade e keddi himbe tam der leedi mudum fugam batte alle be tokka laabi laamu jojjina do fi on endam idi musa prefet mo departement dogan duuci nani halka wadani bandi min aliyo baba
maccaya da manoma na rashin gane
hakkunde durobe remobe no wodi rafi pamral sabube pamai no lawol laamu wi domun gam no wodi wakkati ittana do jofol gese mo halaka ginandam noddangal gal gadami be munya remobe wattube dabbaji mun der gese mun e ben do burtina gan kanjum watta ko de durobe ngari tawi dabbaji der gese kambe du no gattan di mun e dum ne woni ko fuddata walde nda hettidi gese ma ko bande hettidai ko watti dabbaji mudum dum do durobe takkitirto wattude di mun e milde ko gese njofama wodi tonimbe kitana hore mum nda abonni nanama njara halama to lamu de Allah jabi ayobete
hakin za hudda muka shi insha Allah
nanni ko watto hektaruji ujudaji nayi kanyum woni gene ko tawa hen endan ko yite nyaame e le baldil der region mo difa nguluji di ko nan ko di puddi di ngadi den e bonandaji sanne e le fa hande gurtawade an okkuje den enda yerno sarusi kawji do filla ko ndarto ladde je jaay mo region enda holliri lietena miti aro mele lati kamoni hono faane direction kawji do filla ko ndarto ladde je jaay ko renten to enda difa nani hala ko haldo fi nguluji di enda bande min gidi adramani hoji
mun samu go barandaji
gulu ladde do der region difa kan en jegonga nay der commune kabalewa departement ingingimi didi der departement busu gotu wadi der commune busu gotu der commune tumu der wakati mo kaletan joni odu hana wi e guluji jegonga departement busu odu ni fa handen der mu guluji didi nyamana hektaruji ujunaji didi e keme jegon e laso didi e tati commune kabalewa guluji mun naydi enda kandu nyamana hektaru ujunaji didi e ko deki limore bonnere den enda kan woni timminaka dum sabi ko min bawa hukude dimma ko gulugu enda bunni der region
tantaba aga iya yanda akai asaran
nanni yanka yi yude difani yentenda agadez no ko to lati region enda hitani hikka hebama hono fa hande yanguli chikole pamore ko fota hikko watto chapanna didi ner mabbe tawa chikole ngoro jeddoy futa ama ndal majum bonnama nenne neka dudum wonno ko fa hande sarus ka jido renugol chikole pamore kanyu e ko yarto yeso mo region enda holli be mi hunno ko lati en latni be sakula sanne hande wakal mo kalte o Suleiman Isaka kanyu on enda e goto e gollobe faaru jontu kon do fi renugol chikole ko enda to enda nan ko halni bandemi Musa Mamma
cette année 2022 nous avons arrêté
hitande dubu junaay didi en ogay didi o min kebana yanugol e chukale wendo ko jenaay la soji didi e didi der majjun du no wodi sukabe warbe o fidu no dam duuda der region Agadez on sanne wodi dubu itali non di duuda yarede to police ji gendarmerie e to amim ndegom hakkunde nimbe hala kan nyifete denne sarobe ben no dowmu en jewde taki sukabe mudun feinda anilan sukama noku gonon ngatta mawdo dowtamo min koji aadi e waddude mballagaaji e ofi gondo no hoji hakkiloji dum blato hunde ko wanno witti
wa lointain souvenir
nonni faande hitaade fuu sappo jeddler october woni ko batu watte do fi hono durdugo e talakaako e riwdo e duniyaaru ndu enna dum wadi do gallu nyameeni bureau mawdo mo banque mo duniyaaru wadi jidal gam batte Allah jewno watta ko dum hebdo durdugo talakaako dum itta dum hen dum du konda be ngadi ni yewtere jakkon mabbe scab ummator jogibe gollirde di ko e mudum e campaniji gam batte Allah be jewa no wonno fawar joni banque mo jallo enna kamul banque mo duniyaaru waawi wal turre sukabe e ko nandi e mudum muslimi sidi ahmed mohammed kany won kawjide fil kokol kabaruji biro mawdo mo banque duniyaaru do niger nani ko haalani bande mi habibu garba
en ce qui concerne la réduction de la
ville boitigo talkaku den koji leydi niger do pecce hemre den chapande jeego on fuuno umma tore non kambe du fi on buri jewude den hawru debbe min keba badude do fil talkaku gun e yamirore debbe baawi wadude e hebande dum mo sola dun sabi ko hande min kawri bibbe leydi din ko lati sukabe umma tore buri dudde halde do o sadorma jeewobe min jidana yiude tinare umma tore der golle jidi min gatta gam bankia leydi adunaru wallititana gomnanti Niger miden godi mballitari ndimi mballititabe harto kampaniji mabbe di be ngoni e wadde
son en train de faire
nonni tan harkana sudu kon na wana le departement boboy nokku no latido hon hitano fu no wadde kokkol non sukabe rewbe on talaki ko yartu dun jande yesore dun du konna hono professeur Ramatou Seyni kany woni ko ardin kandu wonno wadadu gam batte Allah yewde sukabe rewbe wawbe jande be kebene talaki hebbe jabe be da jande mabbe fa yeso professeur Ramatou Seyni no andina do endan dum woni koro majjum wakati mo fa hande du Barahama Hasumi gonto endan radio Ciota halde makko.
L'objectif c'est de mouder
sigila o komin tugi woni min kokka sukabe lokol sembe jande illa ibe pandi hitane fu ni fedde IDH gadore hisabu do fi gurnan bibbe adamabe wadi taykaki led Niger no heta ngada ko waddi dum woni rafi hokkugo sembe do fi jandeji denni no handi e nangane illa tuudi pamari to be keban sa'a ko yotti fa university ana sukabe lokol gombe der kubeje tan sigila o ewata deni gombe dalladeji di nanganama to fu bantari no heboto gan dudal umma tore fu tawa kana dalladeji golla wol woni jobere sukabe lokol kandube nawturo e balla ka burs ononni hitane fu dum woni tan idum beedo hitane hikkade sukabe lokol sappo jeddo e balla
nan ne do sigila ko ndarto ko te COP 27 dum wonno hawrutere ko watte do fi ko ndarto woni tagol mbakaaji to enda Egypte won ko watte tande hikka dum wadde ko sukab umma tore daribe do fi durduggol e kulantaje de woni tagol mbakaaji wadde to aljumaande be ngadi jidal do gallu nyemen gambata be jewta do majjum dum wadde ko be jewti do kulle kewde ndaroje sigilaade yahugol ton enda to hawrinde do inde leydi Niger Sani Ayuba kam won docteur kawjide fi ko ndarto sukab umma tore wombe ngati ko e mon do gambata renugol ladde je jaye nani ko a halani fawara jondu kono rahilatu sumana
sukaɓe ummatore hewɓe keeɓi nanganede ko watta ɓe mbawa tokkude yahamɓe dow inde leydi Niger di endan to COP batu jooɗa haali dow durwididde ko bonna ladde e jaaya meɗen. Keɓuɓe wallirede ɓeydu nde jeehi hawrine de endan jottinan boytali ɗi himɓe leydi meɗen tawra harko darata saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji gonno gaddanaɓe. Misali dow bonandaji diyele toɓaɗe nder leydi meɗen e kokke e ko nandi ta ko wonno waɗa. Ɓe kollanduni fa handen sigilaji ɗi himɓe leydi meɗen joɗɗini ko watta mbani saɗormaji ɗi enden kewtakeɓe ɓe mbawa waɗude ɓurna mabɓe nder koyirna. Cukaɓe ummatore ɓe enden tittinkintu waddude balla ko watta batugu enden laato nafowu leyɗe afrique ɗe enden. Ɓe durwaduni ko watta pelle balliroje keɓo gara nder leyɗe meɗen ɗe enden.
En kala haala fijoji pirto ɓalli lettol baal ko won waɗe dow fi ko darto honoɓe jottaki duuɓi 23 ko waɗoyte coupe mawɗo mo leydi Afrique ndennene kadi konna ɓe leydi Niger ɓe piidi eɓe toena Côte d'Ivoire ɗum du konna assez won ko ɗum waɗi ley stade Yamoussoukro le leydi Côte d'Ivoire ton ɓeɓe Niger ɓe yehi ɓoy jokka e jamaku so Allah jaaɓi yaade yessude konna ɓe kawra eɓe Soudan ndennene kadi leyɗe sappo enayyi ka en goni no hettini no watta ko tawi keeɓi hono jeehi hono kan oɗo ko ɓe yettaki duuɓi nogay e tati ko watte to enɗan maaro ko mawuri noon ni ɗum ɗum wallan hono pelle keɗɗe jamako to enɗan ya waɗa jio ɗum woni hono fijoji mawɗi gatte to enɗan duuɓi nayi e nogay e nayyi paaɗi. Hannden ɗo filla ko darto sariyaji madame Goje Maimouna Gazibo haala nan en ɗo fi ko darto fawarde jonde konda ni sa neɗɗo yarino woytano mum sariya muyi sortade na accititde ɗume hani waɗede ɗume woni laabi ko jomum woodi kan o haalani Alamin Washar.
Les justifiables
gaɗanaɗo gacce laabi ɗiɗi woodi no woodi boytali jareteɗi to cuuɗi kiite mawɗi na gonɗi nder communiji ɗin ndeni tawi joomum nemey woni. No woodi boytali ɗe neɗɗo yarata to policiɓe na gendarmaɓe na to procureur
ou le bureau du procureur de la
République. Ɗume neɗɗo wawi jogitade do iri boytali ɗiɗi ɗi
en matière pénale
gacce mawɗe ɗe neɗɗo waɗana na ñamol amana na golle hirñere na neɗɗo wujje na yanugol na golleji gatte dow laabi internet na wanginde sirri goɗɗo. Gaɗanaɗo gacce on deni ummake dow haala mum na yaafake wala gacce non fuu amma ko ɓuri yiɗede woni fadde gaɗanaɗo gacce on yarata wullaago mum dow rafi narral hakkunde mum leñol mum gon to procureur on na to policiɓe ngam joomum jambi kema na fiima na gacceji gon feere no haani joomum daro laasibo fadde yarata boytali mum ngam deni Allah waɗi a yaari boytali ma talki gacce ɗen bindama tabbintinama to jonkay ka hooti nder juuɗe kiitotoɓe amma deni gaɗanaɗo gacce on yaafake illa arande ngam joomum no leñol mum na no higirawo mum gaɗa neɗɗo yaari boytali mum to kiitotoɓen koreji gaɗɗo gacce on no wonno suuli gaɗanaɗo gacce on ngam ummito dow haala mum to ɗonkay baani gaɗanaɗo gacce on yaafake cuuɗi kiite no waɗan golle mum ko joomum wawte nangede kasu na jukke ceede amma haala gon no woodi ndeni Allah waɗi gaɗanaɗo gacce on ummake dow haala mum yaafake faa joomum yoofa to gaɗanaɗo gacce on umminta haala kam wi'ata ɗum yoɓe ko wujja ɗum na wi'a no yottitit. No woodi boytali gon ko yarete to suudu kiite dow filla koƴol ñamaane na coggu gaddungu fitina na neɗɗo luwo huunde gon dow no yoɓan ceeda maaneje kiitotowo no naatan hakkunde maɓɓe ngam tan narral heɓo hakkunde maɓɓe ɓe pamra
et que le juge n'est qu'un seul arbitre
nde ɗum wawi haalde dow filla ummitaki dow haala mum
ndeni narral heɓaka hakkunde himɓe neɗɗo no wawi yaara boytali mum to suudu kiite dey gaɗanaɗo gacce on sakito wi a yaafake kan wonno.
E dow yewtere pinnol ngol ni won ko kibaruji ɓe fulfulde tili hannde altinere ñalluɗen ɗo e ndani studio kala ngu keroɓe nan ɗon daaɗe muɗum e fulfulde Oumaru Hamma e Oumu Oumaru hawtade Abdoulmoumine Ali Ñalli e min hoolan kokkoɗo kibaruji ɗi Soumana Amadou minen wiyato on du hawtade e bandiraɓe amin Issa Lawal wondu masinaji hadde makko ɗon Asmane Sina no winda kandu keddi ko ñalli no waɗa fuu e fa hannde mi accitan e Gungu Mouhamadou ɗan tani kandu waɗa kibaruji e ɗengal hawsankore. Assalamu aleykum mbaalete jam waali ñande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen ko be habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asoy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger